kuna rada nilisahau kuambia, kuna chumu moja tunafaa kupitia, kuna madema shashola na mabia, ia, ia, na pia mademi sare na vijana ni mia, na kauta fika bei nitakuadisia, vibes ni true, hakuna zabandia, ia, ia.
Nimecheki Google Maps, Google Maps, Husky kuna jam hadi Knox. Nimecheki Google Maps, Google Maps, Husky kuna jam hadi Knox. Basi tutumie
bypass, bypass,
mdogo mdogo
bypass, bypass,
leo tutanyonge
bypass.
Tumia Range Rover ya Safari, tupite jamiani nunue kashata, speed ya gari ubeba jaba, mdogo mdogo ndani ya jipu, leo tunanyonya ngata kama tiki, niko kwa moti na rika lift, si hube ya maarif.
Kama baridi na kutesa tesa, njoni kupe fall, nipitishie pondi lefment ya inda chain.
Benzima na Safari wanapendanga mavela.